Ronnie, Uganda.
Shannon Production.
Mutabani, Uli Liza. Mwana wange Uli Liza. Mutabani, Uli Liza. Mwana wange Uli Liza. Babera babulirira owaboobwe owomunaku okutu okunkumula tomanyi owomunaku okuganyulwa mwana wange gwobireketayo kati kunkumula envumbo wuliriza bye ŋŋamba mwana wange na bino biwulire magunja okusala n'evvumba tekikuzuzisa kifi ky'okudde kuba obunene bwegumba tebusinga kifi kyolina amababanyi ge walenga tegakusula mutata mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza ngamufunye okusowagana emwewebula mu maso gabato ekisenge yekoti y'amaka eyo gye bakwatira ddamula tobeera mwogezo mu mwana wange birowoozo bye byanirize olwo mubeere n'omusingi ogukumidde amaka obutayuga mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza ekisembayo mwana wange nakyo nsaba okikwate buli kiseera yogera ngeri mukyalawo kubanga kyamutonderwa owuliriza abaze yennyini ekirala toba mukono gamu mulabirire omwana w'abantu abakyala balina kuweebwa gyoyitira muyiyizeyo omwana w'abandi nange we 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 na biri by'otegedde mutabani wuliriza mwana wange wuliriza mutabani wuliriza mwana wange wuliriza bajjajjaffe bageresa mbulire tefa yonna anti nantabulirwa buli jasabala kwa fumba laba enjuba egolobye nsanziroko kwa bobwe mweraba